LJ. Devil I may come, who will kill to the church. Wase mjichunge, devil I may come. Eti nasikia, devil I may come. Lakini tunajua, devil atoboy. Hata akikam, awezani na God. God akonasi, na sisi tukonae. Wase mko fit, musitishike na devil. Na hata kama wewe uko broke, usijali. Devil atashanga akiona uko job. Tunajua devil uwanga na sumbua wase. Lakini leo, tumesema, awezi ye. Devil tunajua atoboy, siku hizi ye. God ako nasi na metoka palipema. Hakuna mtu mwenye atakam kunisave. God diyo mimi ninataka tupekee. Ndiyo devil kitokea ni God atanokoa. Wewe penye uko usidhani God yuko. Devil alikam kwenye church kama girl. Wase kumcheki wakadhani ye ni girl. Hakuna mtu mwenye alijua ye ni devil. Kumbe hizo area God alikuwa uko. Hakuna kitu enye ilifanyika kwa church. Ndiyo maana tunasema kuna kitu ataweza ye. Anatupenda na tujali, ila ambayo si tunaitisha na tupea. Hakuna kitu enye itatisha God. Manze ndio maana tunasema sisi wote tumpenda ye. God anani like na mi ninamlie. So uwezi kutuweka different. Mi tunagoni kama sugar tuna tea. Ni heri ni kueleza story yangu mina God. Enyewe God umenitoa yani far. Kama ungekuwa down, down to earth. Enyewe God tungekuwa yani fresh. My best joke, musijali tuko fresh, yeah.
Devil.